tunin radoni sagala amerikat sagantara radoni sagala amerika wita ta hage jimata tigalgal sati la mawada ka hak sati sadik midrbandi kudan sagali didami to covid didami shani ratte somotum amerika washington dc rasani da barsinu farda kun amantan jalkam Arre jimata jamsa kudani saddeeti barkum la maaf kudani torba babaro tole yojenne e barat tole isani hariyati namo jajjabo tole yojenne e jabat tole jecha galchu naga yojenne namo naga kesan naga jecha naga kunu futan qalbi nunun ben olin tesan naga ya kopi vio ya fana romo radoni if televizioni rada sani da barsu jirru caga su jirtanen sora ala ketan kesu me sadi adajen
kanu du du biswan tu jibe horati matan odu bisensonni manamare america director fbi durani qoranna rashaf hidata duule filanno president trump giddo ka qoracho filata musani simatan
parlamam no europa ak dr marara gudina hida bayetin wonni isani himatan len akka habtu motumma ethiopia gafat wonti ammona ummata hirir bay fici sizellen kesuma barkum la mafkudani shani fici sizellen qoratamu malte yechon dubbat carnage endowment for international peace yokana mo ceip dab motumma antain ka walet dufen himammat ala irratti hojjatu Gabaas diyo tanaba askeessatti Raashiyaa masree fi Itoophiyaatti dhaabbilee hujii ummataa gada qaban keessa addunyaa keessa beekamoo jechuun dubbata. Manidhaa masree keessatti nama hedduutti keessumattuu biyya Afrikaa baqate dhufu nama Itoophiyaa feerteraallee dabalee hedduutti dha jira jara achitti hidhaa jiru maal keessi jira. Waan irra sanii qopheessine keessa hag tokko oduutta saana tujube.
Director FBI Durani Robert Mueller jiddu seeni saduula filanno President Trumpiif Russia giddu jiru walabummaa qorachuuf nama maran jechuudhaan Republicantichi miseensa mana maree Daryl Issa galateeffataniiru. Issaaf miseensonni mana maree bakka bu'ootaa kabiroon itti aanaa abbaa langaa muummicha Rod Rheinstein bira waa'ee Mueller moggaafamuu mirkaneeffatan. Mueller erga Trump Director FBI James Comey caamsa sagal hojiirra ari'atanii booda qorannaa kana akka hoogganan filataman. President Donald Trump akka presidenti Amerikaatti imala biyya alaa har'a jalqabanii jiran falmiin White House keessaa namoonni siyaasaa hangi tokko kajajala Watergate kan president Richard Nixon aangoorra akka bu'an taasiseen akka wal fakkeessaniif sababaa ta'e. Trump haala kana mara booda keenyatti dhiisne fuulirratti tarkaanfannaa jechuudhaan tuuta oduuf ibsa kennanii turan. Falmiin jiru hoogganaa FBI James Comey kan hidhata Raashaaf. Filannoo United States gidduu ture qoratan hojiirraa ari'achuu isaanii hariiroo Trump innaa duula filannoo Raashaa waliin qaban ilaalchise gaaffii isaan mudate galmeeccitii olaanaa ministeera dhimmaalaa Raashaa waliin qooddachuu isaanii of keessaa qaba. Daawwannaan isaanii biyyootii alaa Saawudi Arabiyaa, Israa'eliif Vaatikaanii jalqaba. Innaa Vaatikaanitti goran utuu Trump waliin argin dura waa'ee isaanii homaa murteessuu hin danda'u ka jedhan abuunicha kaatolika Roomaa Pope Francis waliin wal arguuf jiru. Bakka miseensota neetoo waliin wal argan Brussels'tti kan goran innaa ta'u imala isaanii ituun xumuriin dura magaalaa Sisiiliyaan Toarmiinaatti kan geggeeffamu gumii biyyoota duroomanii kan G7 jedhamu irratti argamuuf jiru. Kan United Statesin hoogganaman gamtaan waltaatotaa bakka waraanni mootummaa Siriyaa qabatee jiru haleeluudhaan ummata hedduu galaafatanii qabeenyaallee mancaasan jechuudhaan aangawoonni Siriyaa balaaleffataniiru. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti haleellaan samiirraan daangaa Joordan irratti geggeeffame waraanni Siriyaaf michoonni isaa tattaaffii isaan ISIS'tti duuluuf godhan danqe. Kan michuu dhiyoo Siriyaa ta'e mootummaan Raashaa bakka waraanni Siriyaa qabatee jiru samiirraan haleeluun fudhataman qabu jechuun qeeqe. Aangawoonni United States immoo kaleessa akka jedhanitti xayyaarri kun humnootii mootummaa Siriyaa kan haleeleef sababaan godina lolli irraa dhorkame kan maadhee isaanii cina jiru waan seenuu waan itti fufaniif jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa bara 2016 hanga amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessa humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa deeggaran yoo xiqqaate siviilota 114 kanneen magaalaa Yei keessaa galaafachuu isaanii gabaasii tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Gabaasii kutaa mirga namaa kan gurmuu tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaaf waajjira mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa kun ifa kan ta'e jimaata har'aati. Akka gabaasa sanaatti siviilota utuu addan baasin itti dhukaasuun ajjeesu saamichaaf qabeenyaa siviilotaa akkasumas dubartootaaf durboota irratti yakkumnaan gudeeddii turaawwatamaa jira. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti yakkaawwan kun yakka waraanaa yookaan yakka farra namoomaatiin waan lakkaa'amuuf qorannaa itti dabalaa barbaachisaa jedhee jira. Gabaasisuun akka jedhutti lolli sun kaka'e humnootiin deeggartoota mootummaa Saalvaakir innaasaan kan Riyaak Maachaar adamsanitti ture. Yeeyin warra kaanirra magaalaa naga qabeettii yoo taatu uummata 200,000 hanga 300,000 gosoota adda addaa ta'antu keessa jiraatu. Hookkarri erga ka'e garuu gosoota kana gidduutti adda addummaan uumamee jira jedha gabaasii tokkummaa mootummootaa. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir gumii Riyaaditti geggeeffamu kan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti hirmaatan irratti kan hin argamne ta'uu ibsuudhaan hariiroo Ameerikaaf Sudaan gidduu jiru miidhuun fedhu jedhan. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Ahmed Bilaal akka jedhanitti Kaartuum Bashir mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaan himatamu isaanii quba waan qabuuf jecha sun immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arguuf rakkisaatti ta'aa jedhan. Haalli pirezidaantichaa waltajjii hawaasaa addunyaa irratti argamu himannaa ISIS waliin hidhata waan qabaatuuf sun waan qaanessaa waan ta'eef haala jiru walxaxaa taasisuusaa hin feenu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Saawuth Sudaan in fookas jedhuuf ibsaniiru. Bilaal akka jedhanitti gura yeroo Bashir waliin irra deebi'aa. Bilaal akka jedhanitti yoo Bashir waliin wal argan ugura Yuunaayitid Isteetsi bara 1997 keessa Sudaan irraa kaasu jedhamee kan abdatamu Tiraampiif rakkisaa ta'u mala. Mormitoota gamas jiraniifis carraa kennee ugura sana kaasuudhaaf danqaa uumuu danda'a jedhan Bilaal. Sudaan har'a ganama ture Bashir kan pirezidaant Tiraamp mul'ata naga qabeessa waa'ee islaamummaa qabaachuu isaanii abdatan ilaalchisee haasaa dhageessisan gumii Ameerikaaf arabootaa irratti akka hin argamne kalabsite. Naayijeeriyaan innaasheen loote seentummaa Bookoo Haaraamiin hamaa ta'etti duulaa jirtu kanatti diina qixa hin qabne kan ta'e malaammaltummaan waraana biyyattii danqee jira. Akka gabaasa Transparency Internationalitti aanga'oonni waraana Naayijeeriyaa namoonni siyaasaaf kanneen biroon beekamoo ta'an maallaqa silaashoor keessummaatti duuluuf ofiif oolfatanii sooromaa jiru jedha. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa akka amananitti doolaarri biliyoona 15 ol akka meeshaa waraanaa bitame fakkeessuun manca'e. Malaammaltummaan walitti bu'iinsa biyyattii hammeessee nageenya biyyattiif sodaa guddaa ta'ee jedhu Transparency Internationaliif daayirektara akka ta'an Kaatiriin Diksan oduu namaaf qabnu kanuma.
Saamantan jiqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiintantu dabarra miseensotii mana marii Awurooppaa kora kalee irratti waan gugurdoo sadii dubbatan. Akkitti gaafatamaan paartii mormitu kongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hidhaa ba'ee balleessaan himataniin illee irraa dhiisan gaafate. Tana malee itti gaafatamaa paartii mormitu Zaambiyaa Hakainde Hichilema wanti ittiin himatan kun karuma qajeelaan ilaalamuu maltee jedhe. Gamkaaniin ammoo akka waldaan Awurooppaa Suudaan kibba jajjabeessee qarqaaru irratti waliigalan miseensoti tuni paarlaamaan Awurooppaa jedhutti itti gaafatamaa paartii mormituu Zaambiyaa kana maqaa siyaasaatii fidan hidhatanaaf jedhee nama hedduu tiriiraaf karaatti yaa'e. Nam kana Ebli Dabri keessa makiinaa pirezidaantiin Zaambiyaa karaan deemuu jiru karatti cuftee jedhanii qaban pirezidaantii ijjeesuuf tani tolchitee jedhaniitiin hidha jira. Yoo balleessatti muran nam kana duwwaan adaban. Wanni itti gaafatamaa kan tolchan kun akka paarlaamaan Awurooppaa jedhutti wooma biyyisuun keessattu eegii filannoon ganni dabree taatee asitti paartilee mormituu tolchuutti jiran. Paarlaamaan kun akka manee murtii Zaambiyaa karuma qajeelaan dubbii itti gaafatamaa paartii mormituu tan laaleetiin mootummaan sun miidiyaa namichi cuftii qoodu keessa qabu kan namichi cuftii yaadisa walqixxee irratti dubbachuu danda'a qabaat gaafate. Gama Itoophiyaatti paarlaamaan Awurooppaa kun akka mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaa kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa wabiin baaseetiin waan himataniin cufa ariitiin irra dhiisu gaafate. Dr. Mararaas Sadaasa 9/2016 isaa miilota isaa waliin waldaa Awurooppaa waliin kortaa'eetiin galu qaban. Isa immoo mootummaa muddee akka laftii jeeqam tolchuuf tana tolchee jedhaniitiin dubbatanii jira miseensoti paarlaamaa kan kortaan keessa tokko.
Là, notamment avec l'arrestation du docteur Merera Goudida à son retour d'Europe où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromos, nous ne pouvons pas
Dr. Mararaa akkuma inni as dhufeeni rakkoo mirga nama Itoophiyaa keessa jirtu nuun wal dubbateeni waan isaatti seenan tanat callisuun dandeenyu. Tunni qooda Itoophiyaa fi waldaana Awurooppaa godaantota irratti qabuufillee waan jabduu taati. Tunni waan maqanam dureessaati. Eegis heer muddamsuu labsanii asitti wanti jira guyyum guyyaan hammaacha deemuu jirtii jedhu. Martiyyee Shakalee miseensi paarlaamaa Awurooppaa keessa nam tokko.
Today we call on the government of Ethiopia to respect the rights to freedom of expression including press freedom of critics.
Wanni nuyi jechuu jirru akka mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesiitiif nami cufti yaadisaa walqixxeetti irratti dubbachuu danda'u qabaatu yookaan ammoo nam cufaa walqixxeetti qabaattu gaafachuu jirra. Dubbachuu nam dhowwuun lafqonna irraa nam baasuun kun cufti akkaaf gaafanna. Akka koomishinii dhala namaa Itoophiyaa jedhetti nama dhibbi hedduu tanaan dhumate. Dhaabbileen mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan. Akka Itoophiyaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu danda'an gaafannaa jedhu. Paarlaamaan kun tan maleellee wanni Itoophiyaatti bara 2015 nam hiriira baase dhibba hedduu ficciisise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaalleen keessumattuu ka gosa Oromoolleen ka gosa biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedhu. Tan maleellee paarlaamaan Awurooppaa kun mootummaan Itoophiyaa seer jara biyya nagaan dhowwuu eegaa jedhee baaseen nam nagaa akka hiriira ba'u rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan gara isaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate. Gamsuudhaan akka danda'u gaafate gama Itoophiyaati. Kan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Itoophiyaa waldaan Awurooppaa kun durumaayyuu waan akkana kan dubbata kun waan haaraallee miti paarlaamaa nam 700 qabu keessa namum xiqqaa tokkotti wal dhufe yaadi kan jedhe yaadi Itoophiyaa kan jijjiiruu danda'u uummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Itoophiyaa kan mootummaa. Ministeer Hajaalaa kunin gam Suudaan Kibbaatti ammoo paarlaamaan Awurooppaa waraanii Suudaan Kibbaalleen akka dhaabate gaafate. Suudaan Kibbaatti waraanii ganna afuriin dura jalqabeeni. Ammalleen dhumanni waraanii kunin pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir itti aanaa isaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirra buusee jennaan dubbiin gargoosaa jijjiiramte nami hadheetiin wal balleesse nama 3,600,000 baqate. Paarlaamaan kunin akka waraanii mootummaa Suudaan Kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi. Mirgi nama dhiibii hedduu akkanaa kan akka dhaabu gaafate. Tana qofaa miti waldaan Awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota Afrikaa eeguu jirullee UNMS jechuun qarqaaruu fi ijoollee Suudaan Kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii of danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun walii galan.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masriif Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siivilii.
Tun qophii isaan dhageettantun qophii itti yaa'uu fi dhiyaa'utti jirru mata duree ittaantuu jechuu. Carnage Endowment for International Peace yookaan ammoo CEIP maqaa dhaaba mootummaa hin taayinii kan himaammata alaa irratti hojjetu. Maqaa kana durii dhaaba kana maqaa nama dhaaba kana yayyabe Andrew Carnageetiin bara 1910 keessa Ameerikaatti yayyabame. Nagaa addunyaatiif fala dhahuuf hojjeta. Dhaabbilee hawaasa cunqursi jal jiran jedheetiin yoo ta'anillee gabaas haaraa baadhaabii kunin. Dhaabbilee hawaasa carraa dhoowwachuun biyyoota baay'ee keessatti mul'achuun kunin dhaabbilee tanaaf amaluun jireenya isaanii ta'uu jiranii jedhaabii kunin. Rakkoolee akkana tana addunyaa keessa dhiqqeessuuf hojjetu Carnage Endowment for International Peace kunin maqaa isaati akkuma reefu illee jenne akka gabaasa Carnageetti biyyootii dhaabbilee uummata hacuucuun addunyaa keessa beekaman Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa dhaabii kunin gabaas haaraa baase nama.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masriif Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siivilii irratti miidhaan geggeessamu hammaachuu irraa kan ka'e akka jaarmaaleen hojiiwwan isaanii jijjiiran maddeen maallaqaa haraa barbaaddatanii fi gara jaarmaalee caalaa cimaatti of jijjiiran taasisee jira gabaasaan Kaarnigii. Akka gabaasaan kun jedhutti mootummoonni Raashiyaa, Masriif Itoophiyaa hojii jaarmaalee siivilii daangessuudhaaf toftaalee adda addaatti fayyadamu. Kanneen keessaa tokko jaarmaalee siivilii walaba ta'an irratti duula maqaa xureessuu geggeessuudhaan akka hojiin isaanii simatama dhabu taasisu, gidduu seeniin sumnoota poolitikaa alaa jira shakkii jedhu daran cimsuu, sodaa fi xaalessummaa amantii uumuuf akka uummanni namoota baratan irratti ilaalcha gaarii hin qabaanne duula oofu, lammaffaa seerawwan jaarmaalee kan mootummaan ta'in daangeessaniif danqan baasuu irra taranii tarkaanfiilee farra shororkeessummaaf farra mormii jedhanitti hiikaa seeraa ifaa hin taanee fi wal dhahaa ta'e kennuudhaan akka qabsaa'onni tarkaanfii seerri kun hordofsiisu beekuu dhabuurraa sodaataniif saansuriif godhan taasisu jaarmaalee ka siyaasaa hin taaneef jaarmaalee ilaalcha siyaasaa qaban gidduutti addaan qoodaminsa uumuudhaan kaan badhaasuudhaan akka mootummaa deeggaran hawwatu jedha gabaasaan Kaarnigii kun. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa addatti baasee ennaa dubbatu አንጎን ሞቱማ ኢትዮጵያ አከዳበቶን ፈልሚ ምርጋፉን ደስመን ገረታጃጅለ ከኑ ቆፈት ዳንገስ ሰመንታሲሴ ከራት ማለቆ ጃርገተንለ ገርመለት ኢፒሴጀዳ አከገምታ ጣቦተ ሪፕቴሎልቶታ ትፈይ በረድ በቁደ ሰገል ሰገልተም ኢቶኮ ከታይታ ቀበቴ አዲ ዲሞክራታው ወራክ ሶመቶ ኢትዮጵያ ኢሃደግ ወጎተ ኩርነ ለማንደብረን ከሰት ዴምሰረን ቡልቱማን ዴሙንሳ ናኖሌቭ ሰብለሚሌ ከሰት ሞርሚጀጀባ ከከካሴ ዱበታ ኢሃደግ አንጎ ኡንፈቹት ጭቹንሳ አከርካላ ፈታ ዴመቲ ጃርማሌ ሲያሳፍ ከነዋሱማት በከጥፒሱት ፉለፈቴ ከጅሩ ገባሳን ካርኒጊ ሰራውም ሞቱም ይችበርኩ መለማፍ ሰገል ባሰለማ ለብሲን ጃርማሌ ገርጋር ሳፋዋሱማፊ ለብሲን ፈረሾርከ ሱማ ከበጃምር ገጠለነማ ድራኑ በየትከ ሰት ደደባቴ አከጄ ሰዱበታ ተርካንሲ ሞቱም ይች ኢትዮጵያ ፍረቱ ገርጉር ሙለም ሶማፍ ገርጋር ሰነሞማት በበለቹ ሳለዱበቴ ጅራ ኢሃዴጋ ኩመታይታ ቀበቲት ሲያሳ ሊብራሊዝም አገርሲሱ ኤገለዩ ሚዲያ ወለባብ ጃርማሌ ዋሱማረት ሸኪን ቀቦ አከንጅጅረሚን ከዱበቱ ገባሳንኩን አከፈከኛት ወለከሰ በሮተ ጥብቁደ ሰገሊ ሰገልተሞታ ከሰ ከሞቱ ምጨቄ ቃጥራን ወልዳሬና ዋሳለመ ወልዳን በርሲሶት ኢትዮጵያ አፍ ኮንፌዴሬሽንን ደልደቶት ኢትዮጵያ አከሞቱ ምጫን ኢራር ሰማቱራን ዱበታ ፕሬዝዳንቲ ወልዳ በርሲሶት ኢትዮጵያ በረድብቁደ ሰገሊ ሰገልተሚጃ ጎቻ ሽራት ያከሜ ሂደሜ ፕሬዝዳንቲን ኮንፌዴሬሽንን ደልደለ ኢትዮጵያሞ በረድብቁደ ሰገሊ ሰገልተሚ ቶርባ ቢያ በቀቴ በየጀራ የሮ ሰነት ቢየቲ ከሳ ጫሳን ሴራ ጃርማሌና ዋሳ ቲምቡልፈመን ደበሙን ጃርማሌ ከሞቱማን ተይንት ደንቃ ደበለታተው ከዱበቱ ገባሳን አርጆማ ካርኒጊ ከነገኛ ዱኛኩን ገሪንሳኒ ምርገ ሴራን ገልማወኒ ወጀቹሌ አከደበንዱበታ ፈከኛፍ ፓርቲ ሞቱማ ጉርሙ ምርገ ደርማ ቢየቲ ከሰት በከማቴ ጉሚ ምርገ ደሞማ ኢትዮጵያ አከሎጊ ሲያሳ ገገሱ ፓርቲ ሞሚቱ ከኑመተ ማራት ደተቀቡት ያከ ኢየተጃርመች ገልማው ዳዲፈተ ፉደተመን ኦርከቴ ሄረገ ባንኪ ጃርመቻለ የሮድ አፈከጭ ፈሙታሲሴ አዋሶሮሞ መጋላፊን ፍነ ከሰጅራቱ ከሳ በክቶኒፍ ኦገይን በበከሞ ወልትዱፉዳን በረድ በኩደ ሰገለት ሰገልተሚጃ ጉሙ ምርገ ደሞማ ሊጊ ምርገ ደለነማጀዱ እንደሰንዩ ሆገኖኒ ጃርመቻ ደገርቶ ታደብልሱማ ኦሮሞት ጀቹዳን የከ በተሉ መመነይ ዳትነቀ ገሩ በላል ፈናንሱን ኡቱ ሰይረትልን ዲያቲና ፈጀረ ገባ ሳንካርኒጊ ደገፈቶ ተከኛ ገባ ሳን ጣበተ ካርኒጊ ኢንዳውመንት ፎር ኢንተርናሽናል ፒስ ጀደሙን አረበይ ቀብየንሳ ከነ ቆፈምቲ አራፍ ከኑ መረት ዳበ ቶርበን ኡፉ ድሬ ዲሞክራሲ ረት ትዴብና ሞቱማ ኢትዮጵያ ራ ዴቢ አርገቹ ፍለ ጨራቃ ጅራ አኩመርገን ትከድ እየሱ ተው በክስስና
ኦፒቴን የግጀል ቀምነ ገር ደቂቃ ኩዳኒ ሰጋሊቶ ከያው ጅራ ታምጨ ከሱ ጅርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ከዱብፍነፍ ለገነራ ናሚ ኢትዮጵያ ፊ ሱዳን ራባቀ ናሚ ኢትዮጵያ ፈርትራ ራባቀቶ በቀቴቲን ሱዳን ይትጋለ አቺ ገሞጂ ሳራቲን ቀጣሙሬ መስሪጋ ወርምልካይ መስሪጋይ ገርብራን ቀጣሙሬ ትንያ ከምልካይንሞ ዋንህዱት ሲገት ይደሙ ገርብከይ ሰተፉ አስጮብቴ ደባቡፋ ወርታና ከይስ ደብሬ ማኒዳ መስሪ ተፍከይስ ታጃለነን አክቶክቱ ቢፍተ ኩኖ
ማኔ ዳይሮ ጀደሙ ኤኙ ፍዩ ጋሪ አከንታኔ በከማዳ ከሱማ ዱበርቶ ታፍ ዳኢመን ወሊዮጅን ሂደሙንሞ ደረናማዳ ኢሳዩ ማነሂዳ ቢየ ኦርማ ወለካ ገሞጅ ሰሃራ ግዱ ተኤከሰት ሰበባ ዳዳፍ ጀቸ ዱበርቶ ታሶፍሲስ ነመቃሳኔ ነምኑ ኤሰት ደማን ጀቹን ከሰነኖል አፋኑ መጀራራ ዳገኝ
ማነሂዳ አፋኒ ቁወታል አም ጀደማ
ካይሮን ባየትን ራፈጎዳ
ኤ ባየ ፈጎዳ ጉያለማ ደንስታ ጀቹዳ ለፈመስሪቲ ገሩ አኩማ ከጀደኒ ከረሱዳን ጥያታ የሮ ዱፍኑ ከራራታ አጽ ጎሞጅ ከሳት ይቲ ተኮሰኒ ንቀባኒ ጀቹዳ
ኤ ሳዱፋ ቱርቲያስ
ሱዳን ራ ሞራ በቀታ ቸገራ ከጀደሙ ሱዳን ከሳ ወጋ ቶርባ ቱራያቺ
ወጋ ቶርባ ከሰቲ ጨራ በቀቱማን ሲመተመኒ ዶብራዳ ቁናርጋን
ዋታካ አርጉን ደንዳሙ ማሊሴ ጀቴ ኢትዮጵያ ዳ ዲሞክራሲ ቀብዱ ጀዶ ኑገሩ ሲያሳ ረኪና ቀምና ጀኔ ሮስኑ ኢሚቴኛለ ከላለሙ እንጅሩ እየኖ እዶ አዳዳ በሬችኔ ነሚ ኑፍ ከጠገው እንጅሩ iyanno galfine ture kara yenichari kezi sani kalala murra cala kan ertrada male kan bralla lamati
jirenyi bakattuma jechun morake sakka dubarti tokkotti wagga torba ta ummal fakkata ero yadat
dubarti kofatun tane baaye daima fillati kajirani rakisada mana borum sajolle finjiru dubartota ojette jiraatin dendeetu naanno sudan erraala polisota nama rakkisu raashaayda kajedamu jira guyya xufani nama fudhatu namni baaye achi fudhatame jira kanaafu iddoo baaye rakkisaa turre jireenyillee baaye ulfaataadha achi yeroo jirru guyya mooraa baqataa keessa warra sillaa'e kajedhamuni basaasas dhufu ka itoophiyaa jechuudha kanaarratti maani baaye na dhukkubee kanaaf jennee baqaa kara kaartuun dhufee mana qorichaaf jedhee dhufee achumaa dammo dhimma ilaaluuf yeroo waa'ee kiyyaaf yeroo gaafadhuun namnillee achii kaartuun waajjiraa yuunisiyaar hin galchanii shumaatu jiru dammo akkasumaa basaasotni baay'ee natti jabaatanii achii dhufee kanaan kara masrii dhufee jechuudha.
Ijoollee qabdaa?
Mucaa tokko qaba.
Achuma mooraa keessatti kan godhatte moo durumaan?
Mooraa baqataa keessaadha.
Achitti godhatte?
Eeyyeen. Waggaa afur taatee jirti.
Mucaa kana qabatteeti gara ijirtitti imaluudhaaf murteeffatte inni kun hamaa ta'a jettee yaanne?
Yaadee jira amma yeroo argu garuu baay'ee jabaataadha. Karaa baay'ee ulfaataadha karichillee karaarratti namni ka du'eellee darbinee deemnee jirraa yeroo argu baay'ee haalaan keessi konatti dhagaameetti dhufee jechuudha.
Sudaanii amma Masrii mana hidhaa kana geessutti guyyaa meeqa deemtan gammoojjii keessa?
Guyyaa sadii deemnee bakka naannoo Sudaan fi Masrii seenuuf gidduudha kan nu qabanii guyyaa tokko nu bulchanii karaa biraatti dammoo nu geessanii jechuudha.
Jarri warri sin qabee mana hidhaatti sin geessa?
Eeyyee mana hidhaa adda addaa nu geessanii mana burtii nu geessanii achi booddee iddoo biraa nu ka'anii jiru jechuudha.
Amma amma eega qabamtanii?
Jiidhamee jii 10ffaa qabeera. Bara 2016 jii 8ffaa guyyaa 20dha ani eegii qabame.
Cal jedhanii masin kaa'anii jirummoo maasiniin jedhu gaajji'oota kana hundumaa?
Mana hidhaa adda addaadha. Warra nu qabanii jechuudha markaska jedhamanii. Dhimma keessanii biyyatti deebuudha malee kabiraa hin jiru waan isin hin dhageenyuun jedhani. Warra siyaasaa biyyatti deebuu hin dandeenyu ka jennu dammoo. Dirqi deemu qabdu malee aastaa'uu hin danda'amu jedhanii callisanii jechuudha.
Nama meeqa taatu mana hidhaa sana keessa?
Jalqaba 120 turre. Sumaalotaa turanii, Itoophiyaa turanii, Eertiraa turanii biyyatti deddeebi'anii jiru. Ammaa garuu nama 35 ta'ana as ka'e jirru jechuudha.
Nyaata sinii dhiyeessu?
Ruuzii turee jalqaba ammaa garuu ruuzii hin jiru. Qixxaa tokkoo fi jinnaa jedhamu, xahaniyaa jedhamu kanaadha kan hin nyaannu.
Mucaa keefoo waan addaatti waan kennan jiru?
Waa takkaan jiru.
Kan akka kee ijoollee qaban jiru achi keessa dubartoon?
Eeyyee baay'ee jiru. Ijoollee 4 ka qabdu jirti, ijoollee 3 ka qabdu jirti, ijoollee 2 akkasuma ijoollee 1, ijoollee 5 ka qabanii jiru jarri.
Mooraa sana keessa dhiironnii fi dubartoonni adda ba'anii kaa'amu?
Eeyyeen mooraa tokko keessaa ta'ee mana dhaasaatu adda addaadha. Iddoo biraatu geessanii jiru. Amma warra haaraa dhufanii. Inni keenya haala lamuu jedhanii yeroo iyyanii nyaataa nyaachuu didanii guyyaa 3, guyyaa 4, guyyaa 5 turanii warra dhimma ilaaluuf yeroo iyyanii amma ijoollee baqaa ofiisaa lubbuu isaaf ajjeesuuf yeroo jedhanii achirratti kottaa kaayiroo deemsanii inni keessanii ilaalamaa jedhanii bakka hin taane iddoo hamaa Sudaan qaras irratti mana hidhaa jiru. Bilbilaa isaa garuu qabna.
Ati gaama mucaa kee wajjiniin carraan ati qabdu gara biyyaatti deemuu yoo ta'e isa kana akkamitti ilaalta?
Dhattillee duwwaa jireenyaa keessaa jirti baay'ee kubsatti anillee gurra koo amma dachaa oo jalqabee maallaqaa kiyyaallee nyaatamee ani lubbuu kiyyaa hambisuuf mucattirillee karaa abbaaf walitti akka dhufu. Anaa achi mana hidhaa keessaa yoo deellee mucattirri hin kennamu masqalii fudhataa malee hin kennani. Kan nu gargaartanii yoo dandeessan yoo inni siyaarri dhimma kan ilaalamu yoo qarraa nuuf yoo ilaalanii gaarii natti fakkaata maaliif yoo jettanii ijoollee hedduuti aanaa qofaatu hin taane dhimma siyaasaa ka qabanii asumaa keessaa jiru namni isaaniif kalaaluu hin jiru kanaafuu jireenyi keenyaaf mana hidhaa keessaa qofaa jiraachuuf waan ta'eef qixxaa takkitti nu kennu kanarratti fuula isaanii waan haamaa jechi isaanii waan haamaa. akata asai sani baye na magaddisi sa wango wan amne hanga danda amu imma ilalu fi nu gafattani
bakattota imalan kana egani hidunit fufejira je la madura mana hida wal fakkata kana kesat kai damtemmo akas jet
ani Ethiopia ra sudan ke sudan mo tan se masri
sudan ke sammam turte
ugasha na turi
acci ti askan lufte yomida
je la matera je la ma
abba mana ke si ojine ni dokana jira monjur
dokana jira gar umani da ke nya dadada
satti si kaban sin
barahat nu kaban sudan ra kuma masri yalle ka bayen de ne manu kaban
manni gar abra nanno sananjur
Injiru baka manna polisota baka ninnannan kenya iddo waranati.
Warana kam?
Iddo ma warana masri. Isamma le manni bira injiru achi.
Isi ne gumo maate warana kabu?
Okay, duma sani achitti baracha jirani baka nusi sagarritti sosan injiru achi kesati.
Nyata sini kennu bishan jira?
Abba toko toko no fegani bishan sa inguba baka amma kesa ikanti fayaram numana kama.
Manni kesi singuba?
Abidde abidde baka mana kesa rendese taun dandese gadi bau barin sada guacha jira baye
ganama dufani selakka umo akamitene seneto atu
jabanya jira barri la alasun mo lkani lakka torbe te sabu ya kokko
fakenya baka dubartiti wanti adda nama barbachi sun injira ta wana kase sarga
inni jiro abban furri farasa kabu inergata askaron jiro ala warri jabanya yegani abbaani kamne mo baka imarakatat ma jiraata male injiru anasasi
sudan sana kaate dufte egypt gaudaf amma qarshi me qabaste taat warra dadde bisu
alanittin dogana ga ebre kuma tarba sittimo baasi ebre kuma sadiyal baasera
sante babiye saati kumi torba
an sudani
amma ga yero accimmo mana hida ke sajurtani qarshi ke san infudatu mo sinar kajir
infura ni male wato ko wan nol galchi tingiru Inkulatu.
La farafiti kabdu?
Ulak mati samale namni silalu iddo tisa sin kennani. Morangira chimatti si galchani bakka bula tarra tisa. Aida gar marra tisa. Siminto da bula annun bakken tisa ke.
La fatti wa yami chattan fa kabdu?
Mana pinchani ke chatti ach magesa ni chatta. Bali wante si kannu ach magesa ni chatta.
Wana ka baldi?
Ay.
Samuna fao?
Samuna indiris. Bishan matti gachine ilaaz namale obri kaban nirgina nisidani urrin gamdan bishan matti gachine.
Amma ti deyate wa murti si kenna nkabda jala makesat.
Murti si kenna niyati inta jitana matte samale murti waanto kunjiru baka sigal chanimal hirati inta boda chiji matti devisagir male mamma asitin gabi jan. Inkabdu tanandri inma te samale umuri ve mali.
Abba manake ojjino walargitu?
Kovela manu walargina janis. Korbanito lagara kiti laga di samuan jirre ani okko koti galum barba garo abba mana kommo galun dandau kanafi sayen bacha jira bakka sala te kumalen taje
enne mali fingal
galun dandau ni bakate
se asammo
ay
bakatto ta kana kesa garabiyar rade sanitti kannen debi faman akajiran kannen hida kesa jiran kunni dubbatu qama bakatto ta kana hiderra kallatti dan devi argachuf carra qajirra baqattota UNHCR jalatti galmani mora baqata kesaturan dabarsani kennun sera dunya cabsun taw kanarrattis milkofnan fudadden diat anjalne gamadati nagat
ayelam kopiten fitacha ya ujirra tamdaga sujirtan turradne VOA saganta afan romoti me satio qaban sirbkan resani kenna Thomas Rhett nam America ti sirbambe kamu sirbi sayo du country music sirba sirba America ka barkum to kof dibbe sagalif diddam ke sibaye amala sirba adati sirba barana walt makani sirba ne jechu country music in kunene name kun Tennessee Nashville tralate nam ganna diddami torbati sirbisa irresani kenna gam kenna naga ke sunu bula kopi witatate ni walagarra Thomas Rhett
Baby last night was hands down one of the best nights that I've had no doubt between a bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye then we danced in the dark under September stars and the pouring rain and I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life
is your crazy love. If I never get to see the north.